Negativity ni diva pa komboni Mwachilamo vapisi pa hodoni Ni mamwela zanga daily si ni bimba No sevenze te body we wagona Manzela uzingi diva mwanyanya Bewa pita titite za mateka Nanga iwe uzaka teka liti Olomova ni Rwanda every week Sha tidwale, 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 tidwalile Tidwale, 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 tidwale Kufuna magelo Valentine's ya fika wazimia phone Gelo nayo ilimo silly holy Brr brr kuli Bobby Aliza Benz Ako toxic Ritz with the heavy pants Diwe kembo pakati super ndana uti Ati soli kubondi kuli malilo True true ka message Gelo walimba so Tidwale, 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 tidwalile Tidwale, 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 batitukwa napo Tidwale Tidwale, tidwale, tidwalile, tidwale, 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 batitukwa napo Mampi ya kula no sigino, nisani na manze no itupo Nangai wewe ukamba ulinansito, siku ati sifonse pano paziko Ati akwa na tina vinasila, twalila ndile he, vila kwa Vindako pa media nonsoni, timuone ati ya mkwati Queen David, tidwale Tidwale, tidwale, tidwalile, tidwale, 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 batitukwa napo, tidwale, 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 tidwalile, tidwale, 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 batitukwa napo. Dinema, dinema, dinema. Shout out to you, man. Shout out to you, man. Muzambia.
Zpushup.com